za nafsi mechoma mfupa kibogoyo umepika nyama bichi na munya yale mapenzi sijaiona sababu ya kubadilika mapaparazi maneno akili zako wamezishika yale mapenzi sijaiona sababu ya kubadilika mapaparazi maneno akili zako wamezishika lawama lawama zako zinakujaje oh mama it's your time to go home lawama lawama zako zinakujaje oh mama it's your time vile moyo ungerudi nyuma penzi lako ndo basi yani basi ndo basi tena umeiacha nafasi vile moyo ungerudi nyuma penzi lako ndo basi yani basi ndo basi tena umeiacha nafasi kama kupenda bore we basi we haya we acha wenzangu wakave nafasi we haya we kama kupenda bore we basi we haya we acha wenzangu wakave nafasi we haya we uligawanya nafsi ya upendo na kuniona sifai ukaipoteza dhamira ya tendo na kunitoa nishai vile viburi ya ibu na kuzi ukona bora penzi langu ulivue ukuificha ibu machoni paka marafiki zangu wakuvue lawama lawama zako zinakujaje oh mama it's your time to go home lawama lawama zako zinakujaje oh mama it's your time vile moyo ungerudi nyuma zila kondo basi yani basi ndo basi tena umeiacha nafasi vile moyo ungerudi nyuma penzi lako ndo basi yani basi ndo basi tena umeiacha nafasi kama kupenda bore we basi we haya we acha wenzangu wakave nafasi we haya we kama kupenda bore we basi haya we acha wenzangu wakave nafasi we haya we yani basi mama
Records.